ZWAP.com.
Bafana sokuthondolozela ngawe embandleni kumagama kwaphela yonke le drive manje okungiswedike namhlanje isikhulu sizosifaka phakathi emakhaleni sifuna kuphuma onke lamazinyo anganjengoba ngena medical aid njeke nekhadi laseclinic kuzomisa kanjani sifuna ukumbona ehambe ekhothana nayisini impilo yakhe yonke want to see him suffer for the rest of his life sinjalo phela thina e-United States of umtalapho sifuna ukubona uhlupheka we want to see him suffer for the rest of your life yini uzenza zekhwapha umkablaza gina bafazi bamdidile nangokhisimuze sifoke emathamba alikunuwokohla umhlamba esiba isithodo satshala bangayizola indlaba eze beyishiye uma sikho mthombo ogayini mina ngukhakide lovunula ngesakavala ngethawula makoti ziyalihalela ihlamba yombili ngikhosa wamakhelwane ishwapha senkehlani mabhengula isidwaba kuyangazi sinyane sebheshe umgedo ohlala imbila zasemampondweni mina ngibaba wamathutha isokala iy'ntombe ezingazenavele ukuthi ngoba umlindelo ngiyeke ngeke sakulala senye kulala ngibe emjonjeni kwanongoma Badata kahlela isibhalo ngibona lo mfazi ogeza enhla kwedolo ngaze ngafa kubona udokolosho bengikabule ebusuku Mina ngibamjongile manje azondwa ngabasuchisi niyabuyela mambukanti nokuzondwa umuntu esendumisele nje kujabula sebekhohlile. Isithutha sedonke ngokubhakela enye imbongolo ehamba nomnikazi wayo uyadela mzilikazi kamashobane ngokuchamela ubonda lo mzwendoda ingashongo lutho kwaza kwavutha iphalamende. Kuye kwagika umavusa emalayinini ufulede laduka laduka ladiwa injawo makhelwane eqeda yabula amathuba. Bathi ungasalidli mhlakajoni shaka uyinduni induku sebandla ihlali ibafaza ihlale emadodeni. Ushumlezalikazi ezadinwa ibheke kwaphasa indlela. Kuphinde kwagika usibiya phansi amathuba bathi ngukondlo kayingeni ingakafika isulumane. Bathi soto bekhume ekhosombeni uyayisaba induku eza nendlala. Bathi ngisande esiphayo ngokuphakela ababhema sikabusisa. Langididi ilunda bathi inkunze nomlando omuhle kayifika okuhambeni. She mina ngingumkaledwa endaba ofika nazo ngayizola kashaya kushaya ucoceleni. Mgobisi omsengemdala yashiswa ilanga maqeda ingadliwa nginayizimvuzi. Ngithe kusesingisini lapha bafana bami sanibonani. Ngithena onenkani njalo izophuma ngezinqe bafana ngizoyisuza. Yini ngumfika bekhona noma engakaze afike maqede kusakaza ababekhona bethi simbonile. Mina ngiyinsuza nsuzana ngokusuza emcimbini ethende namandaba ligwele litheqhu. Abaculi bamasikande maqede bathula bangasho lutho. Kuye kwakhona nje induna yensizwa uphakela umthakathi wathi kodwa befana nenzani nathula nje enye insizwa inidelele. Nakhona akusuzanga mna njalo kwasuza lona ubende lwasenkandla unogiyaza aphenqula ibheshu maqede kuvela imtheke yezinqa into oyisuza nje usayibuka. Kwasukuma lokho kufishane kwasemzimkhulu kwamaphezu kwesigubu sedoko kwathi kodwa bakithi ubizile akakhathi ngane mdala. Yeyi mina ngiyazi into enje ukube kwasuza lokho kwasemnambithi lokho bathi ngibani konje bathi ngishort left. Eyi kwakuyobonakala kakhulu kwakuyovele kusangane iy'nkomo zesipheke esibayeni zingiginqiginqa ucabange nje phela umuntu esuza into efana nobusobaka. Yeyi mina ngiyazi into enje mina nginogiyaza sibele phansi isihlangu senkaba mkhulu wakho ngobela sagade ntuzuba safusafusakala kahlukela mpunzi echobazeni mayayeni angaselula. Ngiphinde ngiphathe ngasilo la ikhetha lami lasekhabomama kwacaba ujobha jobha sikelemo bantu bayizigidi emadakeni. Kuye kwakhona ndiyngcwele zathi ayimfokho imali sekuningi okwenzekile emculweni mfana kithi. Indaba kaDisemba umsimbo wesalukazi lowavele ikhale manje esingisini asibabhoke. Kuyothi kushaya uDisemba bafana bakithi indoda nendoda yobe iphethe iphepha layo lesigwebo ukuze nikwazi ukuyiphuzela kahle. Unjabulo langa lebandla akhe sezifihlwe ngamakepisi yobe isithambe njengethumbu lokosa ngiqinisile. Kusesingisini lapha bafana bami sanibonani. Ubona usidanti ungathi oshaya iphenathi njakazenzi uxakwe yilokho kwasebabanawo kunemoto encane engangoma yogade sekumbulele ngenduku. Hayi ake sikale sithandaze bafana kathi before nje nginibhoga. Ake sikale sithandaze valani amehlo. Mnini mandla wonke soneni kuwe ngempela soneni kuwe. Utheni mnini mandla wonke mina nomaganga singaqhashwa emcimbini. Ngizwa kuthi umaganga kuwe wahamba ozama ekhanseleni nakumeya yasoluntu. Uthe ngene nje ofisini lemeya imeya vele akhiphe izamba yakhe yathi mina ngigcobisana kumlomo kancane. Iyamangala phela umoya ho. Ngwabi lo mfana osomlomo ome kanje ingathi inyawo zeqhude. Hey mina ngiyazi into enje. Soneni kuwo somandla soneni singamabhinqa. Sishwapha singele sesikumngani wami umroza. Sishwapha singaka esikala emahlombe size siyoshaya emaqakalayini. Hayi ungahleki wethu uthani. Ungahleki njalo wethu uthani ngiyathandaza la. Okokugcina nje uNkulunkulu wami bengicela somandla bengicela nje ukuthi into encane uma eke ngangena ezulwini uyosibona siwuzulu. Akwazi vele into encane ukuthi angambona umbuso wezulu ayina kahle kanje. Nike nimbona kodwa into encane mayesegqokile utasha kanjani lamajazi akhe asezayona. Yithi kufanele singangena ezulwini. Yithi abanikazi besogo bafana. Yithi sonke nongize nophakela umthakathi. Yithi siyongena esogweni. Nomthandeni nje angeke alungena izulu mami uyathandaza. Angeke phela ungena izulu uhamba nomasonto awulutho angeke ulubone izulu.
Uyinja sashaya isimoto kancane funa into zakho ushibize yakho yonke ushe yonke izokhala ufazi
bakho. Abakwethu esigisini bawumelwa yimi esogweni sinomfoti umxolisi. Yothi mfika nje sogweni kwasathane kuthiwa ubheke nangumfoni umxolisi uyasha laphana. Umathananazane ongasafuni ukuzala abantwana siyofanini siphumule endini zabafazi. Nakhona njalo uyobefela zona izono zabafazi. Hey mina mina ngiyazi ke ngimgcoba kanjena nje bafana bami angithwele bafana bami nganginamali. Futhi ngilungani njena nje bafana bami nangingathwele mhlangaba nemali noba senkingini. Omgilazi njengoba behleze bomile nje ngingake ngifike lapho egoli nishayisa ilayini nonke nisakaze ngempama uvuke phansi ngikunikeze u-5k ngithambe yokuphuza ngiphinde ngibize omunye futhi bonke nosimomosa. Naloko kwesipinashi okungumunye ovungakuvusa phansi ngempama mina qede ngithi yini lo yakhaya wena unekhishi lokwenzana nje uyindoda. ubona ufihle isikhwele sonke ngathi ikhansela nje kanawo cishe uhleleni ke mina ngazi abantu abangenamali bathandana ukuswenka ungahle kwethuthani koze kuthiwa ngumproducer baze bangenza umsiza bakho bhada beyabhada makata ekanesinikonyokohoha kohane uphakela kayisuthi inkomponi mdakanomzonzo mdakanomchilishi inkomo zabuya nomkhokha kwamantshangazi ngiphinde ngibemeza wena baba umsumnomatekanye ubhobha iyeke izihambi esokwenilayo nawe jamba laleni mambe ojoyinti ngomnyama ekhanyise ebhedi shafe number 2 mgondo ofundela amanyibane buyela ebhudwini khelekayishana sikekana namncela ensimini endoda itholele hla ngomnyama owahlakazakayo kuseyiyo leyo ndoda yodumo lwasezingisini bafana bami. Relax, relax, papa ne. Uzobuthola utshwala, hlala phansi kusaseva bakhwenyana. Kusho mama bese sayathi Nkosi yami besho kumaganga bengibona ephakamisa isandla. Hey, futhi bakithi, ingabe maganga nokuhlaza kuze kube nini singamabhinzi? Ngithe kusesingisini bafana bami la ekhaya, sanibonani. Water please, mbani okhuluma shise. Ngisempumalanga bafana bami ngisey'nkalweni zasemalahleni abanye baseGoli leGoli indoda yakwaSibisa beyibiza ngoqondanisa qede yaduba umculo. Bathu sahambe ekhuluma yedwa ke manje Nkosi yami eGoli ngathi akaseza nasemadlebeni noma ukhuluma naye ukonje uthi ubathe le ndoda inande. Ah, uyalana ekhaya qondanisa bafana isithembu saseGoli sinehlule bafana sinehlule sinehlule nancama. Ngoba sibona isithembu saseGoli angisazi ngisithombe esijolayo. Kusayimi unothintaza ikopo ephuma phansi kwesidaba somdende vedusha kade belivakashise ngayizolo. Mina ngumlande niyosaleni uqoqela abazukulu beni bafana bami nihlezi endlini kwagogo nidakwe utshwala nibhema isinepu nanye bengingasekho sengalala kwabandayo. Omkhulu ukhwalithi bawo bebekhona nomkhulu uNjabulo langa futhi nabo bekhona bebangumsindi. Esingizini mntanami kuyobe kukhona cisha ithimba likagogo somizi mina ngiyazi into enje. Ijude elikhodisa ama-breakings phela kuyobe kuqala nqa emhlabeni kube khona umkhulu ongenaso isalukazi sakhe. Kube khona nje ugogo ongenamkhulu kuyobe kuqala nqa bafana bakithi mina ngiyazi into enje. Sh! Esingisini esingisini kwaKhumalo sawubona.
Yebo mfowakhumalo ngusibuko samadixa noyintumbane. Awusho mfowakhumalo ukhwalithi kuyela vele uyilunda.
Yebo uyilunda phela yena uma umbuka ey'thombeni. Nawe angeke ungayilungisi phambi kwamakhamera kanti uSlimane. Kodwa uma usudibana naye uyabona nje ukuthi hayi insizwa iyayizamela Nkosi yami futhi ngendlela ahlakaniphe ngayo umqondo wakho uvuleke kakhulu uyabona ukuthi iplani likhona. Inkinga kuba yiso nje isikebhe phela nomkhwanazi. Heyi ngabe sikude kabi nobuyela ngempilo ngabe sikude kakhulu. Esikisini kwaKhumalo sawubona.
Yebo muntu omdala igalophe elisha leli.
Ho madoda lowo eyihlathi ungazi wabuhlathi izini zona lezi engathi iyibungu zengane. Ngiyezwa nkabi yami kuthiwa ndiyakunqoma ndiyakunqoma ezase-ladies house zithi umuhle uhleke ke nawe ujabule engathi uhishwa ispirithi. Ungazi uhlekani ujabulela ukuba mhle kwani uyindoda. Esikisini kwaKhumalo sawubona.
Ngiyakhonya lento uyakhonya lento mfokamashobane ngiyakhonya lento inxarhanxarha imbuzi yeblamane zonke inzinze sebhasini umsunonina.
Hawu mtefosha, eyi nkabi yami uthini ke nkabi yami?
Angiyena umuntu mina ngiyinkomo, ngiyena umuntu mina yinkomo.
Hey futhi Nkosi yami kwabonwa yithi thina amabhinqa siyosiqoqela umgumeni emazulwini ngiqinisile. Esingisini kwaKhumalo sawubona.
Yewe nkabi yami usiphelele lona usiphelele nkabi yami.
Mana-ke siphelele mana-ke njengoba nihlezi nisethekwini emngeni nje nisithola nini siphelele isikhathi sokucabanga mpela izinto ezi-constructive empilweni. Kakade siphelele njengoba nihlezi nidakwe nje nisebenza phi siphelele niyithatha phi imali yokudakwa unkamalanga? Bafana bami niyibekile imadlanga commissioner. You delete you retrieve. Even if you want cash send siyawubuya nawe sikubambe sikubuze ukuthi yisiphi le stokvela esakho hlezi sisaza onkamalanga ukuze ube nemali engaka. Esingisini kwaKhumalo sawubona.
Sawubona kabi yami ngelovile.
Hayi hayi man ngelovile man ngihlala phansi sabiza izinsiza. Ngizokutshela uma sekufuneka wonke umuntu okwamanje ngisabiza izinsiza. Uma sekufuneka nombani ngizokubiza nkabi yami. Esingisini kwaKhumalo sawubona.
Yebo kabi yami umkhethelo lona umkhethelo umfokakhoza. Ngithi angibingelele nje nami njengensizi kahle kahle khethelo kahle. Ayikho nje insizi e-boxes 26 ephungweni ayikho.
Futhi lalela lawe ekhethelo ngotshele ke mina. sendlisi ne-omega igqokwa kwanoma ngubani. Uyazazi ukhethelo uney'thende ezihlaza nenzwa ney'thethene olungane oluthethe kulolu olukhulu ziyafunga zithi zifunasa. Ugqoke isendlisi ne-omega uhambe ubhinusa yonke indawo lakhona obezothi abantu ngangakithi. Heyi khethelo, amabhinqa sawasebenzela kanzima kabi, igama lamabhinqa sawasebenzela kabi thina singancacingwane. Esikisini kwakhumalo sawubona.
Yebo ngabi yami ungona umfo kamsibi lo. Yebo mfo kwakhumalo ngabi yami ngithi angibuzi ukuthi kulokho mzala siyabayeka vele.
Hey mina indaba yalabo bantu angeke ngikhulume sidala. Angibazi abantu abaconfuse kanje. Namuhla ubabona begqoka ifast code. Kusasa bagqokele okwey'mpahla zekulenyane. Kuyasa kusasa sebagqoka i-uniform yesikolo bafika nalede esikoleni. Mina ngiyazi into nje. Lonomunye ushange kuzimalanga yeklivethi. Uyabona nje ukuthi uNkosi yami amabele agcwele ipurity. Engancelisela ingane unyaka wonke izikhulu ibe ndala ifunde ukuthi mama. Ithi mama ncane kulonomunye abade kuncelisayo.
Wade kwethu uthali kuze kuthiwa nguprojuce.
Esingisini kwakhumala, esingisini sithatha okugcina. Esingisini kwakhumala sawubona.
Yebo mfo kwakhumala, uzanefe mfo kangidi. Nami nje ngizokhala ngayo lento yokuthi singaqhashwa emcimbini.
Awu kabi yami, kanti bathini? Bathini ogeni omcineko?
Ah, bayabheda la.
Babheda bathini kanti?
Bathi kufuneka umetric.
Awu madoda, ayi bayabheda ke Nkosi yami. Eyi sizawuthini nkabi yami? Linda kancane, mhlawumbe ngelila ngabawoshwa bethu. Heyi kufuneka bayibhemele insango. Ngibona nami ngihleli nje ngilindile Nkosi yami, ngilinde ukuthi mase kufuneka bane-medical aid mhlawumbe sibe sibonakala leso sisizo. She! Awu nangibobe edlula, nangibobe umfana wepiko edlula. Hey wesidudla mana lapha. Ayi kodwa uthi nguyeke. Awuthi nguyeke, indaba yakho ngeke ngiyibona unyaka ozayo sewujimile. Namhlanje awuthi nguyeke. Yimi ngingudlangudlane kuze iintaba zasemabhuba ibheke kwaceze ezembeni bathi liyahluphi inguzi lomkhwenyana iyahluphi ihumuzi. Mina ngiyisipensane sembongolo bathi dunyusa badunyusile liyeza ukhona. Ngihlaba kanjena nje namhla ezingisini zihamba nentloko zokhazi bafana bami yomekhweqe. Nonke ngizolala ngidakiwe, ngizolala ngidakiwe nonke niyeza. Kuba duma kahle mfana kithi ungangenzi isilima mina ngikhonze kanje. Hey kana,
bafana bami ngikinga. Bafana bami ngikinga. Bafana bami ngikinga. Bafana bami ngikinga.
Zwap.com.